www.guarancitytower.com.
Ah, yeah, yeah.
Let it look at yourself. Ah, when I saw my money cheat, I'm a tanker so far in a co seat. Nikufuna mana wanga uzile bikila sekulu. Kosa mwene makumana na seku zizo sizi. Amna, abadna, amanita nila maina ana. Kumanine na ine zina la umana. Mana wanga, nikufuna usakale bwana kuba. Mana wanga, nikufuna usakale bwana kuba. Uzakale bwana kuba, ukana kuba. Uzakale bwana kuba, ukana kuba. Yeah.
Mwana wanga tuka, weka, limbika, welenga. Mwana wanga chenjela, iwe chenjela. Opote ndiwe weka, amenendi dalila. Kufunda patokolo uzizalila. Mvetela ndipo vetele modeka. Zumwe ndiko funazi sizongo peka.
Mwana wanga ndikufuna uzakale bwana kuba. Mwana wanga ndikufuna uzakale bwana kuba. Uzakale bwana kuba, ukana kuba. Uzakale bwana kuba, ukana kuba. Yeah.
Music from www.gordoncitytower.com.